sisihamba mondino malungelo isititho ingaskanga ibo indlela endindanda ngayo anasemthela malungelo anasemthelo sisihamba mondino malungelo isititho ingaskanga ibo indlela endindanda We'll be right back.
Y suena Okay.